studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heɗiɓe jam walle moɗo ɗen goni biyete alkamisare noga e joyi lewru novembre tande 2021 yamdu jeena jaɓɓori ko silimaji sappo ɗiɗi Ousmane Niane Boulle kabaruji ɗo Mamadou Ouattara to ɓuggue jande toon. On kumpitata wiide tiɗal ƴiƴam ana woodi ley centre national de transfusion sanguine sini arande yimɓe ana jaanno sanne hokkude ƴiƴam hannden ley temedoron fuu capanɗe joyon e jaɗɗon yo hokkiroɓe saabe yurmende tan noon ɗum ko mitti sanne hooreɓe santiri o. Sini en jaari Bura Lee Cercle Yoroso docteur en gennidi fuu dati koye muɓen illa directeur chef comme maɓɓe warali lewru janvier hitande 2021 nde kutteji ko ɗum waɗi peese wala wona haala jibbingol yeeso docteur. Golle sardiŋeji ana e golleji ɓeydonoji keɓal rewɓe bugune sini eɓe keɓe hen ɓe kollitiwiɗe ɓe jogui tiɗallaji pawiɗi dow kabaru heɓugol heɓude en ndiyam en ɓeydirto faamu ko nelaɗo amen kertaɗo neldi en wadde yo ɗi woni sembe kabaruji mbiyata ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Sakiraɓe martini don kumpa murtere golle bangolloɓe bankiji nde timmi ɓe puɗɗite golle beta ko murtere golle balɗe tati sena befonde fuɗɗi talatar ƴaɓɓene nde darnide hanken caggal ko dewral waɗi hakkunde mabɓe min gartan dow ɗi kabaruji le kabaruji amen goɗɗi. Immade yaade hokkude ƴiƴam dow weli muɗum tan fanɗiti ley nokku kumaniɗo kabaru ƴiƴam ɗum wonno centre national de transfusion sanguine ley temedron capanɗe jeɗɗon e joyo yo dokkoɓe dow yurmende tan noon ɗum ko memsi hooreɓe gollede nde hokkiroɓe dow weli muɓen yo nogay e taton tan noon ley temedron e wi hooreɓe gollede banque sande ɗum ana famɗi dow ko hasindina jamare nde du ana metta e kabaru muɗum heɗum hani waɗede fa ƴurani ko sabide hokkoɓe ƴiƴam dow anniya muɓɓen fanɗiti. Aissatou Kanté tewti jaabuɗi landi dow faccitago Abdoulaye Kassé Sidda Sidy Bé.
To centre national transfusion ƴiƴam to gonɗen hannde commune 2 district Bamako wakkati nde min gari nden ñawlal jama heewana ɗon feewi yimɓe gonɓe ɗon daaroɓe ƴiƴam ɓe ana muñi ɗo e muɗum heɓude.
Mi won ɓiɗɗo ɗan mo sella wakkati fuu on lelton saabe lafa ƴiƴam saamoji meɗen heɓa ƴiƴam de docteuronje de wakkati goɗɗo du ƴiƴam ana tiiɗa heɓede sanne ɗu torra muɗum wonde ɗon hannden. Min debbo ɗon haamiɗo lebbi jeɗɗi mi waddi mo docteurore ga ɓeyi ona hani wattineje ƴiƴam ko yaata jiibaji ɗiɗi jiiba goto tan heɓa wattanama tofon min peyso wala hokkumi ƴiƴanɗo hannde
mbiyete air goto woni komin muñi min keeɓe yiide yimɓe ɗiɗo garɓe hokkude ƴiƴam muɗum e saabu Allah ɓeɗo mbi terɗe muɗum ana mbaati saabi dokkoɓe ƴiƴam ɓe kewali
guiddile hitande 2014 ne min ke wakkati fuu mi yami hokkede ƴiƴana doctorere fa ɗokki kan kartal saabu de ɗu ana wa natade saabe ñande fuu neɗɗo ma sella heɓda torra e kewtugon ƴiƴan doctore mo holliti neɗɗo fuu hokko ƴiƴan oyo rento yondi mi hannden watta kila cewantati e jetti komin hokka ƴiƴana guiddimin e jande lisi fa hannden mi heɓi talkal muɗum
hooreɓe centre national transfusion ƴiƴam ɓe ɓe kolliti wiide kulle kewɗe saabi bini basal warde yimɓe hokkude ƴiƴam muɗum saabi ko ɓuuri hewde fuu jama o anda nafaka muɗum jama o wajaka du ana satara wore kañumni chef service communication centre.
Meɗe wonde wadde imma draile genni Bamako saabu dene yogaɓe ana huula warre hokka ƴiƴam en saabe ɓeɗe sikkiti ɓe sella yogaɓe du holliti kay ana huula kure ɗe goɓɓe du yiɗa yiide ƴiƴan ne yalta calɗi mumen ga ɗu e tawede fuu soni wala mais commentinan jama o fa moƴƴa.
Hooreɓe banque ƴiƴam ɓe kolliti wiide so ƴiƴan neɗɗo ana hokka mere mere hokkirte kamo ƴiƴan ɗon hani waɗede mum o won analyse ɗi hani wadde ɗinɗo ana ya iwde 1600 yaade fa ujunere français fa.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andon mba heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter Bura Lee Cercle Yoroso yimɓe ana bemba batte uddugol suuru docteur gendi ndi peese wala debbo fay goto jibinta yeeso docteur en. Docteur en ɓe fu darti koye muɓɓen illa directeur chef comme gendi ndi warali lewru janvier ƴaɓɓino ndu illa ndemmum fa nden o nokku ana uddi yimɓe gendi ndi fa keɓa cawre tamaso jeeyi Yoroso ko o nokkuno e maɓɓe ana wara kilométre 33 ngol lawol kasen sa darti ɓe ollitama wiyeede ana tiiɗi saabi ngol moƴƴa sanne anni ko nelaɗa amen kertaɗo Mohamed Ali Aga Aleyda heɓeni en dow faccitago Abdoulaye Kassé Sita Sidy Bé.
idum heba lebbi sappo e go'o joni kay nder o suudu dogotoro burande ko uddi ñawɓe yogaɓe fa jaha e nokkuji kuɗɗi kasen hono yoroso ɓe gala bawɗe ɓe du kollita Allah subahanahu wa ta'ala eɓe muñi udditigol oɗo centre sanne kere ɗon joɗiɗo buura ana halna en tiɗallaji muɗum
guiddine dogotoro amen uddane fa hande mi woni e torraji hewdi soni debbo hamilo wari wawata ƴewitede suka du so ñawi wawa ñawnede meɗe ñaago gouvernement tinno faabo amen
oɗo gorko suudu dogotoro buraɗo jaati woni o gollata ko nokku o uddi ko o wi hannde kay o wala fe golle hannde ni ene ni on waɗirta débrouiller no wawri ni
golle wala joɓdi du wala homo fo ana andi min yomi joni galle yogaɓe ana wara ɓe sella mi ñownaɓe de goɓɓe de so wari mi wi andu yaaha fa yoroso sabu deni mi wawa sorde ɓe
ko sakiti joni ko won association goto ɗo buraɗo sukaɓe immike aɗa dara yimɓe paabotoɓe ɗum yallana immintina nduɗo suudu dogotoro yimɓe joguiɓe malfe gomɓe nokku oɓe du kolliti wiide kañi en wona kañum cabibini hono ko hoorejo suudu dogotoro ndu warako Mohamed Ali o iwani en bura cercle yoroso studio tamani
ministére communiɗo ndenago leydi belgique holliti ley yontere ƴaɓɓene nde wiide soldat ci en force spécial belge garan ley mali ɗo e hitande 2022 ngal guɓal kertagal ɓeydoto e force opération takkuba ngal franci fuɗɗi golleji muɗum eɓe jaha worɓe ƴiwde temedere e capanɗe jeego e joyon yaade temmeɗiɗon e nogay e joyon e wi makko kanon fa dabreji wonkanɗi ɓamede tafon farde ɓe soldaji en warde e ley Mali fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Mamoudou Sama Seku
leydi Belgique na yiɗi sembinde garalgal makko leyliddi Mali banggal guɓal takkuba e wi ministre humaniɗo haɓitiɓe leydi Belgique ko ɓuri 300 maggal paɗe en jaaɓe leydi mabɓe gonɓe ga gilla kuɓoyi yama oɗo adadu o ɓeydali sahel ngel yo ɓuri fof guɓal hertagal hangal wadde imadra ley Mali ley lebbi jeegom cakitiɗi hitande 2022 banggal haaɓo jaadinkoɓeɓe seeɗa seeɗa woni ko ngal ɗo guɓal hinoto fanda muɗum e wi ministre humaniɗo maggal paɗe en leydi Belgique ley lebbi tati randeji ɗi yo temedero capanɗe jeegomo e joyon lebbi tati jokkiɗi ɗi latto temeɗiɗo capanɗe joyon e joyon fof e ley hitande 2022 fanda ngal ɗo guɓal hertagal yo heɓude d'accordɗe yigare mobilaji e kañe faaba haɓitiɓe fama en eko nande muɗum ko wiyete blende dun tawrete ɓeɗo maggal paɗe en leydi Belgique ngal ɗo garalgal humpitama wattu mo gollidal hakkude Paris e Bamako tiiɗi sanne union européenne wattu battu mabɓe to Bruxelles tun hollitina wonde imadraji huncangol hoore jukkugoji hanɗi fuɗɗude ñande 13 décembre hitande 2021
gollirde noddirtende agence nationale de la sécurité d'état ANSA moƴƴinama lomtude sécurité d'état SA joni forçat force de sécurité antiterroriste waɗa fat force antiterroriste ley ngol waylitingol police wala hen wi dunke ande ɗi dabareji kese ana kolla anniya lobbo gouvernement o haɓude e rafindenago wi mabɓe ana moƴƴi mono fu golla golle muɗum yalla golle lobbo ana waɗe keɗe ko Boubacar Sali Foutraware andi kabaru ndenako wi hamsedu touré de faccitanga Mamadou Sama Seku
forsat ñiɓaɗo ana wara duuɓi jogaji hannde hinnaki feewi fanda muɗum noon no fewiri banggal haaɓo tirsoyagal ndenna soni ƴeewi anña lamkoɓe hunjande hoore no fewiri ngo haaɓo iɗo guidali terroriste en e kañe dun yirwude sanne e so banggal waylitere waɗande ley guɓal forsat yoɓɓude fof ittude hen polisaɓe ɓe yalla solasaɓeɓe tan no mbawa hinnade kaɗo imadara no fewiri ana hani ɗum polisaɓe tinno hinnade bonandaji hono wara horeji e ko nande muɗum gonduɗe yirwude no fewiri ɗiɗo wattuji ɗi
golle sardiŋeji ana e golleji ɓeydanoji keɓal rewɓe buguni o golle waɗan faɓe keɓa coggu somaye mabɓe ɓe darano du almusaɗɗaji ɓiɓɓe mabɓe ka noon faysoɓe keɓa hen ɓe golloɓe golle sardineji mbi ana jogui tiɗallaji pawiɗe dow kabaru ndiyam anni ko nelaɗo amen kertaɗo to yaade to buguni to juliette kulbal heɓini en dow faccu sama seko sita sidiɓe
ɓe ɓuuri temedoro rewɓe kamɓe sukaɓe mabɓe kinni oɗo golle e ley jardinier to nokku masabila kura dende kiɗɗo buguni bottumo rewɓe na itta huuɗo sukaɓe na jarna nokkuji ɗi
yimɓe ana wara sooda guesa amen salati ɗe fou yogaɓe du so wari meɗe cottira ɗumen ha ko salati o woni kila amen ko warta sooda dandi junggo amen temeɗe jetti jetti musakaji galle amen fou yaade fa sukaɓe amen ko jande muɗum fo e demal amen
caggal golleji ɗi rewɓeɓe jeeyan kulle kecce ɗe seeɗa seeɗa woni ko client ɓe garata honono kanko siaka sangari gadɗo sodde ɓiɓɓe diallo
min mi wari ga mi wari ƴeewde leɗɗe dandi sotteɗe miɗe kaaja ko fot leɗɗe ujunere dandi ɗema awi arandireje ɗe ɗe lonki fuɗde fa handen
ka noon rewɓeɓe ana jogite Allahji ndiyam ley libbi jogaji hitande lattoɗo sababu hello e ley golle mabɓe.
Mais wonɗo ɓuuli ɗiɗi de wakkati seeɗan ɗi ɓuuli yoran saabu nden so aɗa faadi ndungu helti jiyam mo wawa wadde lebbi ɗilli majji lafi janɗam ana haɗa amen gollude guesol amen goy meɗe wollito e laamu on tinno faabo amen diyam.
Andan wiide ɓeɗo rewɓeɓe ne gadda golle ko ɓuuri duuɓi nogay ɗum won ko Juliet Koulibaly heɓani so jottamani guila Bouguini.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République tchèque et Union européenne.
Sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ŋaji meɗen ɗi to kayito murtere golle balɗe nayyi fedde golloɓe wonɓe to kayito ko fuɗɗi alal baare keñen darnama illa kikiɗe keñen syndicat o ɓe golloɓe docteur e goni e muɗum e golloɓe woɓɓe kanankoɓe mabɓe mbaddi e gouverneur région o caggal Batu o yimɓe kanankoɓe syndicat o collectivité yimɓe mabɓe puɗɗita golle hakke jonte ɗiɗi fadde mabɓe dartude yalla ɓe dewra kasen koɓe dartate laamu o yoɓede lebbi sappo e joyi ngenaari koɓe jeeyi ley nokkuji tiɗɗe yaade limtugol ko ley limtugol ley guelle sappo ley commune Yoro Sow fuɗɗi yontere ƴaɓɓene nde eɗum fawi ɗo faabade duumaji joguiɗe keɓude tiɗɗallaji saabu covid 19 o eɓe kokkete galle fuu hokkete ujunaji sappo e jetti CFA ɗumwoni koɓe ɗum ko hooreɓe gollide nde kollitiwide eɗum fawi dow golleji jigi seme yiri dow ittugol jawdi banque mondial waɗoɓe daraniɓe ɗi golleji yo service local développement social gendidi baale jetti rewɓe to gawo to kañum en dentuɓe ley fedde watere ɓe noddide Alfayda hokkama talatare ƴaɓɓene nde million goto CFA fanda hokkugol ndi jawdi ndi ONG espagnol Mujeres en zona de conflicto itti yo yalla fabare ɓe rewɓe hanano gaɗirta golleji mbawɗi wadde fa keeɓa hen seeɗa rewɓe koltiwide gana e bawɗe mumɓen fuu yalla o kaalisi ana rima ɗo e duuɓi seeɗa. Sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ko andonɗi fuu oɗon mbawi heɓude dow www.studiotamani.org fa keddinoɗon ɗi du oɗon mbawi noddude numéro viamo 37 321. Kedde heɗade ɗo seeɗa yewtere nde waran jukkininde. Wassalamu. Jaɓɓinde hoore muɗum na sikkitade hoore mum ana wawi latade ko moƴƴi ana wawi latade ko boniɗo e neɗɗo e wi andinɓe kabaru hakkillo ɗum ana fawo dow kabaru yirwere neɗɗo e wi mabɓe sini aɗa jaɓɓini hoorema fa sanne ɗum ana wawi wadde fa jalta e tiɗallaji yogaji bilta ko woni yeeso maɗa ka sini neɗɗo ana sikkiti na hoolage hoore muɗum ɗum ana wawi wadde kutteji dow jomum anni ko Lalaisha Wale ta infa heɓini en dow kabaru muɗum dow faccitan Kumar Waygalo Abdoulaye Kassé.
Wayde hoolade hoore muɗum na wakkati fuu sikkitaade yalla ne waawi huunde yo ɗum ko tampinta yimɓeele heewɓe le leydi ndi.
Hewɓe ana e ɗiɗo tiɗallaji a tama wakkatiji kananke maɗa ɗo gollata ɗo kañum jaati fanɗinde minen ɗum bonki mawɗi hande ka afrique ɗo jaaruɗa fuu noon ɗum wordi mali du kañum jaati e leyɗi ɗe fuu e ɗum min mi hoolaki hooram fe pittel ko gaɗumi fuu a tama ɗum fanɗa e yeeso mi miilami ɗo wawi wadde ko ɓuuri ni.
Andanɓe kabaru neɗɗako kollitiwiɗe wayde hoolade hoore muɗum ɗum laatoto sababu so joomum wasa gollude wasa dow gollande nokku ɗo woni Ibrahima Elli Dikko.
Ko ɓuuri hewde fuu a tawa neɗɗo panɗinowo hoore muɗum neɗɗo mo jataki hoore muɗum a tawan fii so yifa holla wonko waawi ronka jaɓata ɗum wonko andi ko ɓuuri hewde fuu a tawan e ley zamanu o on ɗon neɗɗo nafaka makko heewata sanne
fa joomum heɓa faabe wajibi ilande suka nde sara muɗum kani hokkude ɗum yakaware fati mbara calɗi muɗum wakkati fuu ko nayiri bangal jande du joomum ana hani faabede sanne noon kanko giɗa seeyo Waygalo andanɗo kabaru hakkillaji ɓiɓɓe adama ene koɓe noddata piskolo ko o hollitiri wiide o wi ka wajibu so joomum tawama hoolaki hoore muɗum du haala wakkati fuu yallana faabe.
Joomum ana kaani kaqqilede ille sukaɓe ana kaani haaldede fa keeɓe ande hoɗum woni tiɗallaji muɗum en hande eɗen jogui no mbawɗuɗen haaldirde e joni en ande ɗum hono piskologue en na psychiatre en mbawɓe wallude en mbawɓe ɗowtude e nde kaaji ɗon ɓe foof fa keeɓen alhaali lobbo keeɓen iwde du oɗo maccuɗako on ɗo haqqille miille wala ko wawina miille ana fanɗe saabi ɗum laato kololo mawɗo sanne sanne e ley gurdam meɗen e ley zamanu mo gonɗen oɗo jogaɓe ana yetto fa jaaha mbaro e kohe muɗum en jaati jogaɓe tawa anni ki nokku muɗum en kañi en tawa wala fuu mo kaldata wala fuu mo beldi enno jataade hoore muɗum milde wonko wawi ana nafa joomum tafon ana nafa du jama mo joomum wondi o.
Wayde hoolade hoore muɗum woɓɓe an toon ana immina hakkillaji muɗum en sanne andanɓe kabaru neɗɗa kay bi ko buri fu moddude bingel adama ka holo hore mudun tan no watta so yara yeso.